exclusive
this
from
Zamo.co. Something you've been waiting for. Hey, yo, Black J, go get him, son.
It's D Jones and the one.
My guys, when I never money, they're with some.
Story, I see me, Kaya, man, it's a kiss.
At the next mind, the end, they're going to get you on a paper to kill. I see what you're okay. What's in the ear, boy, in the bad. What was a matimum to kill a kumayadi? Ati lungu na mudala ni maomi, sikali na obisa, ni kaze ni jonzi. Queenie, alina mashia zimupepu, koma nishia tuko kujia kansi makarepu. Watu mose meji watake nandu, ushefali manzi, angati kusumula kansi. Watu munga zedi enze yaku, ushena manzi, angati tikali manzaku. Watu munga tinjua waze kaspa, ushena manzi, angati tia mo master. Chikashi ati kumusula fye Ushikuti wakwa nisarosa ulamusula fye Ati Makyu enzo shitalenti kwa tu Magezi ya kudela padani shikuli chaitu Afuna pida mapadani shiniliko Ati tatumaine ati nisoma leleko Komanishi sumu ziba no muziba Na dope achoka sui ziba no iziba Watu munga sa umaenze wako Sikuti na makole sembe ya ziba ni wako Watu munga zedi enze yako Ushina manzi angati tikali manzaku Watu munga tinjua waze kaspa Ushina manzi angati tia mo master
Watu munga
What's more?